exclusive from Zama. Yeah.
Oh. At Tim Nika Kingel. Ela pon pika sam.
Pika sam.
Set California.
Bade wang.
Chigo Talanda. Set it up on number one.
Shibik.
We say.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni kota besanga wapwa kuno ada mwai said.
Wakuno ada mwai said.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni kota besanga wapwa kuno ada mwai said.
Wakuno ada mwai said.
Ndeti mwai said.
Vina, ama dansi pamona wakashana. Ngana ukota patumba ala tabakana. Kukushani na pokala wakanya. Ngata wako sala kukupupanya. Kukusendela shose muka kuama. Lo kupubadili afya chila chawama. Pantu kushiku kuno elo kuama.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni okota besanga wapu wakunu wada mwai said.
Wakunu wada mwai said.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni okota besanga wapu wakunu wada mwai said.
Wakunu wada mwai said.
Ndeti mwai said.
California bene baru saka. Chimani baba nka kumbuka nzaka. Fathe nunfunze wae nikole wangati saka. Big boka nano vipenye ufunte. Nzatira moro ya tula tumpe. Siko kuwe mazaka si ile mafulu fute. Palipe 4-5 patile kachen tumpe. Fionse ndenwa, fionse ndenwa. Wera tetu selefwe tula changanya. Patina wangaziwa nkuno tusangana. Olo sipola bawarwa tula pantama.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni okota besanga wapwa kuno wada mwai said.
Wakuno wada mwai said.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni okota besanga wapwa kuno wada mwai said.
Wakuno wada mwai said.
Ndeti mwai said.
Chali tutuka Kechongo ndetila chali otoka. Maini ganga wafika kuno kuboloka. La tensele lwe soselo shinde shimika. La mwai sen pa Friday tupembelako. Nikuisa chileli la baba tufikeko. Panondi na patumba ni paka makonga. Tuengilo mkufuma nifokoloko.
Mwai sen ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni okota besanga wapwa kuno wada mwai said.
Wakuno wada mwai said.
Mwai said ni kuno kofia wama. Mwai said ni kuno kochalila. Mwai said ni okota besanga wapwa kuno wada mwai said.
Wakuno wada mwai said.
Ndeti mwai said.
Haksa, the number one producer. Oh.